panga na bana. Usikate tamata kama leo umekwama. Maisha ni kama vita, ipigane wewe mwenyewe ili uweze kuishi vile unavyotaka wewe. Siri ya mafanikio daima ni kupambana. Bora uongeze bidii kwa kila jambo unalofanya. Kila kazi inahitaji juhudi na maarifa. Wajibika kama chuma, ipo siku tutajipa. Fisadi na wazovogi, maisha ya nogi. Kashasha kwa machinga na pingu kwa kichache dogi. Kila siku bora jana, hakuna cha afadhali. Machizi wangu kinyama amepona boshe magari. Msijali, pigana masika na jua kali. Maisha gali, tuko pamoja kwa hali na mali. Usikate tamaa, songa mbele unavyoweza. Mwenye shibe mwenye jaji wa Mungu ndio muweza.
Mama ipo, ipo, haipo, haipo. Unaposema hapo mimi nipo, sipo. Unapanda na kushuka, shuka, panda na kushuka. Maisha panda na kushuka, shuka, panda na kushuka. Mama ipo, ipo, haipo, haipo. Unaposema hapo mimi nipo, sipo. Unapanda na kushuka, shuka, panda na kushuka. Maisha panda na kushuka, shuka, panda na kushuka.
Wangapi walikuwa nazo na leo hawana tena? Wengi walifuria na leo wanazo tena. Wengine wanapambana na mashimo hayajatema. Amini wewe ndio steering na maisha ndio sinema. Ni sauti ya mtaa kwa mtaa, utini wena. Alama za nyakati na saa ndio zinasema. Usimdharau jirani sababu ya mali zako. Na usimadhibu fukara sababu ya cheo chako. Wanatumia vyeo kuwachapia wanyonge. Usitukane wazazi kwa kisingizio cha pombe. Wengi watakusifu, wengine watakukera. Wengine watakupenda tu kipindi wewe una hela. Usingoje shukrani, tenda wema uende zako. Uwezi jua kipi kiko mbele yako. Maji kupa, maji kujaa, ndo maisha binadamu. Matatizo napo kujaa, hupate hata salamu.
Kama ipo, ipo, haipo, haipo. Unaposema hapo mimi nipo, sipo. Unapanda na kushuka, shuka, panda na kushuka. Maisha panda na kushuka, shuka, panda na kushuka. Kama ipo, ipo, haipo, haipo. Unaposema hapo mimi nipo, sipo. Unapanda na kushuka, shuka, panda na kushuka. Maisha panda na kushuka, shuka, panda na kushuka.
Nakumbuka baba aliniambia popote kambi. Shuleni nikafundishwa mkono mtupu haulambi. Vitabu vikaandikwa kila nafsi ina dhambi. Sijigambi, sijipambi na haso na saka chambi. Tumetekwa na mawazo ya utajiri. Utu tumeutupa mbali, tumenaswa na ukatili. Wapo kwenye ramli, wakuze viungo vya mwili. Ona binadamu wenzao leo wanageuza dili. Kama ipo basi, ipo mamenu. Kiona hapo sipo basi, nipo skipo again. To all my people from way back then. You were saying back and hit through again and again. Tena, kama ipo basi, ipo mamenu. Kiona hapo sipo basi, nipo skipo again.
That's right.
To all my people from way back then. You were saying back